utapata na meleni, tuko kwenye foleni.
This is in Dubai.
Moyoni umewacha nafasi, nimejaa simanzi.
Chaka Steve na Wanda, gone too soon, now you're 6 feet under. Via coming soon, ni vile umetangulia. Na popote ulipo na tumairo imetulia. Beneath the ground, I hope you rest in peace. I didn't know it would turn to this. Now only God knows how you is and how much you're the one I miss. Hakuna mwenye alienda makusudi, na hakuna mwenye alienda akarudi. Na manisha hakuna na yetarajia. Wengi wangetoroka pindi na pukaribia. Tunahisi nika ina interfere. Death is that one thing people really fear. Sorry but lazima itatimia. Siku moja utazama tawishi miaka mia.
Love made us feel like we were blessed. I have an express card. Can I ease your stress? On heaven's gate, I hope you gained access. If you did, would you kindly save me a place? I got memories that time can never get to erase. I mean, we never had the silver platter. The feeling we had after them, it was golden. From our lives, it got stolen. But you always find safety in my heart. Kimziki niko up, hata kama yuko down to earth. Tears are welling in my eyes, I can't hold my head high.
Zima your siren. Ni last respect, moment of silence. Tupanguze machozi. Tulikupenda but sio kushinda mokozi. Sweet memories that tuwezi rub. Na ile role umecheza, hakuna your sub. Ash to ash and dust to dust. Walisema beautiful things ain't meant to last. Siamini your big heart imefit kwa jeneza. Siamini chongo wanasema na kengeza. Siamini you're going too soon, atwezi ongeza. Siamini but anayijua ni Ebeneza. Ulichenga mama mboga leo buda wa kofi. For a life we live, eyo buda makofi. Siwezi jump queue ni kuwe mbele na wewe. Lakini moyoni niko milele na wewe. R.I.P.